It is as usual, you could not belo raza pinda pinda. Nifamba na mfana bwa uraza kwa ahema dalu mita mtuwa kwa halangu meni. It is as usual, sese sukba banape.
Mkata lesi samaranzu kasu losi jonze la shana. Hiku lesu ni enda kasona onge usi ele skolweni. Ntameni kumaba mwana lesa basi kota.
Nitaka falelo nikombe la mini kweva laive. Aika chele ya maranze baba nikombe la mini kweva laive. Aika chele ya maranze baba nikombe la mini kweva laive. Aya ni aliwa ni ranze pisara kambe nkombe lu nitika kwala. Ani alia pegelana kambe nkombe lu nitika kwala. Belunga umese andise shitinga baba.
Music. Sister Sato.